wendo sababu unafanya ni haso. Na nipo penzi basi jasho langu ni lako. Na kama haujajua kifatacho, nitakupa pete ya uchumba ukawalingisha wenzako. Naona sifa za kubaki na meme, japo wenzako wapendi we baki na meme. Chasema mala cha wote na squatchi, lakini kama mapenzi ni uchizi nishaingiwa na jine. Kepshore, mindo shore, usinune ni kuzi baby sore. Mambo yote dole, nisi kwa mpole. Nipe mapenzi, twende mpaka kinole. Awenzako wanosema uondoke uniache. Jam singi mama kila napo kwenda tuwe wuti. Modo la snap kabisa, chini moka, suti nitanyonga kabisa.
Bonaventure,
yes, wanapenda kunita fundi wa kitanda, kanga moja na neta. Nimepango ya mwenyezi kusiku mambo ya tajipa. Moyo wangu sukuma mapenzi na damu ya chemishipa. Sema mengi najua usijari sito wa mini. Na kisema umungu wa mbiye nimekuchoma mimi. Gicho kungu, laini, mtoto bala. Nipe mapenza kizungu, nito mzungu kicha. Unataka ice cream? Nitakupa dumu zima. Au kama unataka koni lambe mimi mwili mzima. Baby girl, tell me what to me. One life is not the same. Tambua kwamba we ndo my only one. Love is not a game. Say it, baby.
Baby love, that pussy new words in our life. Wakona mission, usijali got your back. Without you I'm not living. Vipi siku tukifunga ndoje wataona